Dada, Ipuonj wan kideo minwa, igwo wan kideo minwa. Ipuonj wan kideo dada, ikanyo jan piwa. Ikanyo jan piwa, ikanyo jan piwa. We were po minwa, we were po dada. We were po minwa, we were po dada wa.
Libu, don't be a lot of money in my guacamole. Don't want to lie.